abo abampala n'olwange balabye kuba nalondo oyo sirikyusa mwoyo ano bekiruma bayiyo okutulemya temumala biseera sijja kumukyawa ebyo ebyokerwa nkumu naye sifayo bali ku byabwenze sirikyusa mwoyo bategana emitego bansuule mu ttabbu ng'obujja ne buba bibasukiridde bampala n'awulaomwana ate omuwala yasima yekka bangi bamufayagaana yayagala nze ate samuwalupiya yabalekawo bwatyo nasalawo abeere wange abandi temunyiiga ekiruma ndaba nfaafa mwe mubiveeko temumala biseera abo abampala n'olwange balabye kuba nalondo oyo sirikyusa mwoyo abo bekiruma bayiyo okutulemya temumala biseera sijja kumukyawa ebyo bye bapanga okutulemya nkumu tebiikanga nze siwuliriza batuuka n'okuyiya obusongasonga bampayire omwana akyawe bampala n'awolaomwana ate omuwala yasima yekka bangi bamufayagaana yayagala nze ate samuwalupiya yabalekawo bwatyo nasalawo abeere wange abandi temunyiiga ekiruma ndaba nfaafa mwe mubiveeko temumala biseera samu